Shukuru Mungu nimepata, atena siyo kupata, ila kupata kile nachotaka. Oh, haki ya Mungu walai, kama mtoto kweli nimepata, na kwangu ye amenasa, mwaka huu na mimejipata. Yani naenjoy mapenzi, kwa uyu wangu bombadia, anisafiri shanga, kwa kunikumbatia, sio maili wakichaka, hakini bada mpatia, mwisho anilisha dawa, ni mwata hazifai. Enjoy my penzi, enjoy my penzi, enjoy my penzi, enjoy my penzi. Siku hizi sili tena kuyalilia mapenzi, kanirudisha toto, kubembeleza choki. Nilikuwa shakata tamaa, mapenzi siyawezi, ametokea mwokozi, amenifuta machozi. Ananipa nikila na kula nilale, kisha chumbani nachezwa buzuki cha mkwale. Ninaenjoy mapenzi, kwa uyu wangu bombadia, anisafirisha ngani, kwa kunikumbatia, sio baili wakichaka, hakini bada mpatia, mwisho anilisha dawa, nimwata hazifai. Woy 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 woy, enjoy mapenzi, enjoy my bed.